side. Kuwasha ovyo ovyo ninasema put aside. Kuhanya ovyo ovyo ninasema put aside. Put aside, put aside, put aside, put aside. Wale upenda do, binguni ya wata go. Wale upenda fame, binguni wana shame. Wokofu matize, ahina VIP. Ni mati ya baba, wala siyo BSV. Ahina insurance, but ya weza letter grace. Ishara ni Jesus, every time you can see. Wokofu matize, ali professor Mose. Aki aka boss, pia sisi duta boss. But, kata ukubali a smart hit a pass. Kata ukubali a smart hit a pass. Isha finje finje, ninasema put aside. Kuwasha ovyo ovyo, ninasema put aside. Kuhanya ovyo ovyo, ninasema put aside. Put aside, put aside, put aside. Wengine ni wachawi hujidai wani hasha. Usiku hawalali kama kiwi wa utisha. Michirizi wa ubeba kanisa nufanya toba. Kama juli hani kila mtu hana zero. Yakwa kiwa no, mwingine hata lie. Oh Jesus, I love you. Hey you damn save me. Bakisha mwenye yuko 100%. Tukisha wote wenye 99%. Bakisha mwenye yuko 100%. Wote wenye 99%. Isha finje finje ninasema put aside. Kuwasha ovyo ovyo ninasema put aside. Kuhanya ovyo ovyo ninasema put aside. Put aside, put aside, put aside, put aside. Isha finje finje ninasema put aside. Kuwasha ovyo ovyo ninasema put aside. Kuhanya ovyo ovyo ninasema put aside. Put aside, put aside, put aside, put aside. Wenye mati wamejeza wenye stand. Wali vote yes, sex iwe legal. Fornication wanna do, kipata ball you can flush. Tisha you can lie, my life was in danger. Kipata ball I was raped. Remember, remember, abortion is a crime. Don't illegalize abortion. Hambri yake God, ya sabah inasema. Thy shall not kill. Sex si lazima, thy shall not kill. Sex si lazima, si lazima, si lazima. Sex si lazima. Isha finje finje ninasema put aside. Kuwasha ovyo ovyo ninasema put aside. Kuhanya ovyo ovyo ninasema put aside. Put aside, put aside, put aside, put aside. Isha finje finje ninasema put aside. Kuwasha ovyo ovyo ninasema put aside. Kuhanya ovyo ovyo ninasema put aside. Put aside, put aside.